sondwa ngabantu abaninzi inzondo kubo ininzi yasimanzini bafuna ndihlale ehlathini izondwa ngabantu abaninzi inzondo kubo ininzi yasimanzini bafuna ndihlale ehlathini wasiba uzomandla ndicela unipa mandla ube nami ebusuku nasemini abakatali bandfuna ubusuku nemini ya abakatali bandfuna ubusuku nemini baqala ngangathela itayima nangokwa nayo itayima olethela mali sibani ekhaya sidinga imali ekhaya kaloku siphuwa namfutha nanto kodwa bandfuna ndifile isimoko namandazi mhlambe banzondela umculo kodwa ifu kunjalo kunono banyame umculo lubizo bazogcina ngohata akodwa soze banzuze bebonka bantu tusi ngamane bathi ndinenkani kule mpilo bafuna ubatafu abantu bazophatha rafu bebonka bantu tusi ngamane bathi ndinenkani zondwa ngabantu abaninzi inzondo kubo ininzi yasemanzini bafuna ndihlale ehlathini zondwa ngabantu abaninzi inzondo kubo ininzi yasemanzini bafuna ndihlale ehlathini wasiba uzomandla ndicela unipa mandla ube nami ebusuku nasemini abakatali bandfuna ubusuku nemini ya abakatali bandfuna ubusuku nemini andiyakuphila nabantu isibera nibendelwa bantu bayahata abanye bafuna ukundisha namu ndiyazibuza nami ndiyazibuza ngoba nginalutho kodwa bandfuna ndifile maAfrika wa isimonelana zodwa koze kube nini siphila olu hlobo uyofanini abantu bekuzonda yazi awunantloni awuboni uyaziwa izondwa ngabantu abaninzi inzondo kubo ininzi yasemanzini bafuna ndihlale ehlathini izondwa ngabantu abaninzi inzondo kubo ininzi yasemanzini bafuna ndihlale ehlathini wasiba uzomandla ndicela unipa mandla ube nami ebusuku nasemini abakatali bandfuna ubusuku nemini.